andal ana weli faamo wala andal
ana ndarta
andal jogiiɗo andal
ana ndarta
ɓeydude andal.
Ngoonga jaati heɓe ngala andal ana kaani ndartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana ndarten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laakara. Ndarten andal, andal ni jogi ndimaako. Ndarten andal, anduɗe andal kañum wawi andude siimuɗum, andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laakara. Nden no ngalɗo andal kettino ɗon keɗo ɗon na baamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngalɗo andal mangal e dewtere mawnde windande J. Vernon Magi pillotoɗo yo Abdourahmane Sangare kañum warta yettinande e ngalɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngalɗo andal.
Bandiraɓe worɓe e rewɓe, mi jowti on ɗo tawaɗon leyɗe aduna, oɗon kettinimin fuu, oɗon ngoodi heɗaade faa jooni programme andiraaɗo jannde dewtere seniinde iwde e Modibbo mo jom andal wiyeteeɗo J. Vernon Magi. Yottinoowo on jannde nde woni min giɗo mon iwde Transworld Radio Konngol Wayraaɓe. Hettuɗo to masiŋaaji to, faa ɓama konngol am yottina on. Ana anditire Alex Ibo, omo jowta on kanko du. Nden no so won fuu ko kajindinɗon e bangal ndeɗo jande, na du so ɗon kasindini e kassettiji andon ɗum fuu ana wawi heɓade so tawi oɗon winda batakiji moɗon e anditore amin nde. En jahan yeeso faa hande e ley jande meɗen dewtere lewinkoɓe nde. E ley jande ƴaɓɓinde nde mi tawama miɗa jangina on mbiɗe suura jetti o. Faa hande du en dartan njehen yeeso e ley kabaru mbiɗe o suura. E ley majjum mi waran jangande en mbiɗe aya ɗiɗi yottaade aya tati. E ley ɗeɗo ayaje en keɓan faamu no batu mawɗo noddira faa hawra e janjere nde. Ndenno duumiɗo haaldi e Muusa o wii ɗum kaa haala. Ɓamu Haaruna e ɓiɓɓe muɗum, kadule nebbam ngaari sadaka ndi, jawɗi ɗiɗi baali kañum e handeere buuru mo wooda ko ƴuufinirte. Ndenno noddu batu o fuu ɗo dambugal ndankiɗo. Duumiiɗo tawaama ana yamira Muusa naɓora Haaruna e ɓiɓɓe muɗum kañum e kaaki gollirɗi laatugol ittoowo sadakaaji dambugal suudu reyirdu lamɗo ɗo. Ɗum ana wayani en hono doddu kaa kaakol fuu kisangol ana jogi teddeengal mangal. Kasen omo haani hawrunde batu mawɗo o faa waɗa janjere laatugol ittooɓe sadaka ɓe. Iɗum haani laataade janjere mawnde. Ndenno ana wayi hono lamɗo tawaama ana suɓo worɓe famarɓe ɓe wooda sembe waɗa ɗum en tentiliiɓe naa du gollinooɓe ɗum kañum seniiɗo o. Sabi lamɗo golliri ni kammari min e moɗon, sabi sariya waɗi kanankoɓe ittoɓe sadakaji worɓe famarɓe sembe ka watta waɗama caggal sariya waɗi ɓiɗɗo laaɓuɗo duumiɗo. E ley majjum miɗa yiɗi jangen mbiɗe ɓataki faade e Ibraninkoɓe suura jeɗɗi aya nogay e jetti. ka fadde den mi dardan hettudo masngaajo walla on hebude faamu e anditore amen naadu adresse amen o
so do njidi famde de do dewtere binde amen ataakiji neldom min e dey reedi Côte d'Ivoire numéro ji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi fillitit 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire
ndenno anni mbide ayaji de tawreta ina subo bibbe adama lokkabe lato almami en mawbe ama gada majjum tawreta lamdo fodoreke huni subi bimun lati do kibudo fa abada on lato almami nadu yottinowo sadaka hibudo almasiu e o nokku ana holite kanyum jati lati horejo yottinobe sadaka hibudo ana wayi wiyede denno fay goto latido hono makkoni hebaka ka ana ngar lamdo jaba yimbe wodube lokko tawe ana gollina dum sabu en fu dewtere ana hollita en lutti lamdo denno fay dum e tawede o subike en e dow alhorma Isa almasiu mo wadi en senibe sabe gondinal men e almasiu Isa de latiden gollinobe mo denno lamdo ana handi e yettende fa sanne sabi so wana kanko e moddere makko wala fu no biya adamanke waviri welurde jomirado en jahan yeso e mbide ayaji de fa joni nenno mi jangan mbide aya nay yottade aya joy Musa wadi ko dumido yamiri dum ko nenno batu hauri do dambugal dankido Musa wi batu o anni ko dumido yamiri ko Musa wadi ko yamira wadako hono non jamao jabi denno hauri fa janjina Musa sifi omo jokki tindinoje jomirado komo wadi fu dum woni channel Harunna e bibbe mudum aya jeegom Musa battini Harunna e bibbe mudum denno o lotibe e ndiyam Musa nabi Harunna e bibbe mun to bargon to fa lotabe mo wicci be ndiyam o golle mandamun e be kani latade cenibe e labube so e be ngidi gollande dumido tawi be njehi nokku do dupamaji di yottinte do fa be njafe ka e be kasindini e labbinede yimbe hewbe ana mbiya sabe be kebi hisude ibe mbawi gollande jomirado tawene wana non fay fayso gonga tawi a gondini e almasiu Isa a hebi kisindam so wari e golle lamdode ada hani tawede a labudo dum woni ada hani tawede ada jokki muyde jomirado de denno dum woni ko kanden famude tafon e lay majjum mi waran jangande en biide bataki Paul faade e tit dum woni Titus sura tati aya joy anni ko winda e on nokku o hisini en wana sabe golle men lobbo o hisiniri en sabe yurmende makko o hisiniri en o hisiniri en lotogal dimto tongal en keedin tinorowal en sabe ruhu cenido mo o lowiri en kamari Isa almasiu kisnowe en o fa kewden denno dum ana wodi hollintinde wana e do golle meden kebirden kisindam ka lamdo e do yurmende mudum woni ko labbiniri en wadi en yimbe labube dum du wana e do golleji meden kebirden dum ka e do golle almasiu isa dum woni e do gondinal meden e do ko almasiu isa wadini en ko denno en jahan yeso fa joni e lay majjum mida yidi ngaren jangen e mbibe pataki faade e ibrani kobe sura sappo aya nogay e didio ko yidi beedude hen anni ko wiya don ndello battitroden lamdo e berde labude e gondinal mangal tawe berde meden lamnama pelata en dow ko boni bali meden du lotirama ndiyam labudan ndenno ido halaji fu ana wodi noddude en fa anden e gondinal meden e almasiu isa kanyum e wondude e makko dum woni tawede e ley muyde makko de woni ko mbawirden hebude laabal nadu wonude e laabal yo lamdo hokku en famude ido gongaaji en garan e mbide bataki faade e efesin koobe sura joy aya nogay e jeego ko yidi hollitinde e bangal laabal fa joni anni ko wiya e dedo ayaaji anni ko winda don jomirado wi o wadi dum fa o senirangal sabe hal makko nde o lotunongal le ndiyamde fa o darna kawrital gondini bengal yeso makko hono banyado jom ngari cenido mo wala battitere ma nyofoli ma sokkotu ma ko boni fu ndenno anni ko jomirado yidi faminde en almasiu isa wari fa hisina en ka wana dun tan o mo yidi du taweden e senare dun sabi hala makko ka ana wodi nyande fu la inde en sabi so en jokki mbide dewtere lamdo de en gonan e senare dum woni en tawete wakkati fu e muyde almasiu isaade e lay majjum won nyande wotere nde mo tawano faamo lota talibabe makko don goto e mabbe wi mo lotata dum ka e lay majjum mo wi on so a lotata ko ndenno a hebata ngedu e lay laamu an don on jabimo dum woni talibe makko wietedo Piero nane ko mo wi e lay majjum jangan linjila Yohanna sura sappo e tati aya sappo anni ko Isa tawa ana wiya mo wi Pierre lotido fu yo labudo mo hasindina e lotanede kina koyde tan onon on labube ka wana on fu ndenno dum woni ko almasiu isa tawa an via en jahan yesu fa joni mida yidi e lay majjum jangande on pataki Yohanna arano sura arano aya jenay anni ko winda e on nokkudu ka so en jaadirani lamdo luttimen o yafoto en o labbina en e tundi fu sabi kanko o kolnido o puccitido ndenno eden kani wakkati fu wattande haqqille e dido halaji ndenno eden kasindini e laabal eden kasindini e lotede e le majjum dum ana wadde kam lamdade lamdul hodum wawi labbinde Nadu e kotun fotuden lotirade ko dewtere yidi faminde en woni hala lamdoka kanyum wawi labinde dum woni biide dewtere seninde almasiu isa tawama ana hollita talibabe mudumbe ibe kasindini labal nadu ibe kasindini lotede denno nondu be fu be hebi lotogal be kebi kisindam so wana yuda mo iskarioto sabu goto fu e mabbe lotama nondu wondi e almasiu isa gollidi e mudum so wana yuda mo iskariot honum bawirden hebude labal eden kani e le majjum so eden jidi hebude labal fu ngaren wakati fu do almasiu isa jaadiranen mo luttiji meden nondu andon dum woni ko hokkata en labbinirede e iijam almasiu isa sabu dam iijam rufadam ana wodi bawde labbinde wonkiji meden dum woni ko kanden famude denno fadde meden yaade yeso min dardan hettudo masingaaji o walla en fa nanen nowrawgo jallo ana yimana en e ley jimol makko omo nodda suudu baba ummo daro sabu isa jaalike mayde isa badike warde denno nanen jimi nowrawgo jallo
Sudu baba umendale Sudu baba umendale Ke isa padoken warugon umendale Ke bi alla padoken warugon umendale Ke almasiu padoken warugon umendale umendale Sudu baba umendale Sudu baba umendale Tabe ya fa ade kwe mon kokon isa Ke isa tanon wala sabere Ke isa tanon nilado ala umendale Sudu baba umendale Sudu baba umendale Ke isa waran gosa anunaru Ke isa waran senda gome beule Ke isa waran lamo anunaru umendale Sudu baba umendale Sudu baba umendale Ke isa baduken warugon umendale Ke bi alla baduken warugon umendale Ke almasiu baduken warugon umendale umendale Sudu baba
Dantiyabo nowrawgo jallo eden kani darade e dow gondinal meden wakkati fu denno mi tawama mi do hollita on eden kasindini jomirado lota en e hakkeji meden wakkati fu hodum mo lotirta en hodum woni mbaka ko o soccirta en ko andon hunde woter tan wodi labbinande en dum woni hala lamdoka jomirado wihi talibabe mudumbe ana kasindini e lotede sabi koyde mabbe ana tunni e be kani lotede be fu be ndenam so wana yuda mo iskariota denno koyde mabbe ana haani lootede faa be ndenta e makko be gollanamo so wona yudamo iskariyotta o hono mbawirden hebude ngal laabal dewtere ana hollita du e halfiningol junubaji meden woni ko mbawden hebude laabal ndenno dum ana wadde kam landade ngol lamdol odon jidi lamdo gollira onna kalfine junubaji modon lamdo jomirado nden mo labbina on ndenno eden kaani e lei majjum ekitade rewde jammiroje makko de en jahan yeso fa joni e lei biide jandeji meden dewtere lewin koobe de ndenno fa joni iwde e lei sura jetti o en tavan e lei sura tati do Musa tawama ana wada ko lamdo yamiri dum ko fu mo rentini jamare de yeso do sadaka o foti yottinede do don Musa wihi jamare de fu ka hala ndenno mida yidi famen miide ka hala dewtere wi mo filki Haruna o wadani dum kumorgol mo borni dum saya ndenno o wadani dum saya mauka o fawi e majjum kumorgol gol fa tekki no o borniri dum ni on bornama hono kananke ittowo sadaka ndenno dum ko hollata woni Haruna hokkama bawde latade horebe yottinobe sadaka nondu mo bornama kadule makko de jangen aya jetti ko wihen nayde ana nandina yo gotum kanyum ede ittobe sadakaaji be bornotode nay godde edu kanko ittana ede cendamo e ittobe mabbe be de kadule lobbe chardude ko yidumin famminde on woni kadule nay arandeje de ittobe sadaka be fu kanyum e kanko Haruna horejo ittobe sadaka be fu e be jey bornade de ka kadule nay godde de den Haruna tan dum woni horejo yottinowo sadaka o kanyum tan jey tawede ana borno dum ndenno den kadule ana wodi ngari fa sanne aya jenay o watti sayawel beccengel kanyum e urim o tumin o e sayawel beccengel halamun ana hale le yaltu sura nogay e jetti urim e tumin o ana yowe do sayawel beccengel urim ana mandina foire tumin o woni kibbal mi anda hono golle majji yaranno yoga ana mila e dum renti e saria na ana wawi latade saria o ana windi e kaaje aviam urim kanyum e tumin ana holla nadu ana wawi e le gollal mudum hollitinde anniya lamdo ndenno ko wamin wiide woni e de ngodani e golle dewal jomirado handen eden kasindini e hala lamdo kanyum e ardagol lamdo fa holla anniya lamdo le ngurnda meden ndenno fadde meden yaade yeso mida yidi kasen hettudo masingaji o walla en fa foftiren e nanande cireedi seeda den tiyabo fa sanne denno en jahan yeso en garan en biide aya jenay fa joni le deutere living copende anni ko deutere nde wi mo fawi pilkol dum woni Musa e hore makko dum woni e do hore Haruna mo wadi labi kanye jaden duhanado honon no duhido o yamirno Musa ni pilkol kananke itobe sadaka o ana jogi mundo jaden duhanado honon no sifori le yaltu sura noga e jettini pati njagiten e ngol jogi ngol bindol cenan wodani dumido odo mbawi jangude o nokku le deutere yaltu sura noga e jetti aya chapande tati e jeego den no sakirabe warbe e rawbe wakati meden o woddike fa sanne ka faddi den mida yidi jangande en fa joni iwde e le deutere faade e ibranin koobe sura didi aya sappo fadde meden tilade anni ko wiya e o nokku lamdo tagi hunde fu ina tuugi dum ina hani mo'inira Isa puddudo kisindam on e le torraj fa o watta yimbe hewbe le teddengal makko den no sakiraabe warbe rewbe almasiw Isa e le golle mudum e de mbaawi hebude kisindam den no en darnan jandinde e o nokku nyaagunde am woni yo lamdo hokku en faamude ido halaj e do alhorma Isa almasiw amina
ketti do joni ko le iwde e suudu radio transworld radio anni anditode amen 06 BP 2131 Abidjan 06 e suudu radio transworld radio le lampo hollu en wakkati goddo kasen tawe e en nguri e en celli cede 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 koy am